Kamalabe na wabuganda Charles Peter Maiga agami ya tuwaru wabu eta avobo kumanya obo kurunga mya bannansi kukukume mpewe siwa mwitundu byabwe ngabe walo kukole eviko sempewo ngo kumalago cha kasasiro nebirala mino katikira byogerede kumbuge nkulu obwa kabaka Mbulange Mengo obwa kabaka wabade butongoze nkula ya mpewo wevulamu mkefubo kuta subuton dene mpewo ngabali wamu nechitongole echanema
mpewo efafagana olw'ebikaka ebifumuka okuva mu bidduka ne mu makolero enfuufu olw'enguudo ezo tuyitambulirako wamu n'okuzimba ebizimbe buli wantu nga tetugoberedde amateeka agafuga enfuufu omukka ogw'enku n'ebirala twagala twongere okumanyisa abantu obulabe obuli mu kusempewo etali nnyonjo ejjudde ebifettefette wadde nga tetubiraba n'amaaso gaffe empewo ejjudde ebifettefette erwaza amawuggwe omutima n'emimiro era ereeta n'endwadde endala nga entunnunsi wamu n'okusannyalala kubanga ebifettefette wadde tetubiraba n'amaaso bigenda mu musaayi ne bitambulira mu musaayi olusi ne bituka ne ku bwongo omuntu n'asannyalala emuyita stroke awo nno ensonga eno nkulu ate n'abaana abato naddala abawere bwe baba bali mu mbeera ewali empewo enjama erimu ebifettefette kikosa obulamu bw'abaana abawere n'okubatta kibatta era abantu abawere ddala obukadde mukaaga oba musanvu mu nsi yonna bafa buli mwaka olw'empewo ejjudde ebifettefette empewo etali nnyonjo awo nno ensonga eyo nkulu tulina ogisaako omulaka kale wansi w'emikago gino tugenda kulondoola omutindo gw'empewo omutindo gw'obutonde bw'ensi kituyambe okusitula obutonde bw'ensi
Katikkiro era ategeezezza nti ng'obwakabaka okukuuma obutonde bw'ensi kibukakatako kubanga obutonde bwekwesemu ebyennono bingi omuli n'ebika.
Twaleero tutongoza omukago wakati w'obwakabaka n'ennema ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa okukuuma obutonde bw'ensi. Obutonde bw'ensi butukwatako butereevu wano mu Buganda. Babe mumanyi obwakabaka buzimbiddwa ku bika ate tumanyi nti emiziro egisinga obungi gisangibwa mu bibira, mu nnyanja, mu ntobazi n'eyo mu ttale. Bwe tutakuuma n'okutaasa obutonde bw'ensi ebisolo ebinyonyi ebyennyanja ebimera nga bingi ku byo miziro gyaffe bijja kubulwa we bibeera era tutuusa okuggwebwako emmamba akasimba emisu ennyange n'emiziro emirala essiga ekkulu mu bwakabaka ery'ebika ennamwe tusibuka era ebituyunga ku ssaabataka kabaka waffe tuyinza okulinyumyako obunyumya namba essiga ery'ebika kasita tulagajjalira obutonde bw'ensi.
Minisita wa bulungi bwansi obutonde bw'ensi n'amazzi ategeezezza nti essira mu kaseera kano lisanye kuteekebwako okukakasa ng'abantu bategeera obukulu bw'okukuuma obutonde bw'ensi era nga kino buli muntu agwanidde okukirowoozaako. Ssenkulu wa NEMA Dr. Barirega Akankwasa ategeeza nti obwakabaka okuva edda n'edda nga bufaayo okukuuma obutonde bw'ensi era eby'obutonde bingi byankizo nnyo bw'atyo ne yeebaza obwakabaka olwa kaweefube ono ow'okusitukiramu okulwanirira n'okuzzaawo obutonde bw'ensi.
Nga teganabagibwa obwakabaka bwalina enkola ennungamu ey'okukuuma obutonde bw'ensi okugeza ebibira eby'enkizo byakuumibwanga emiziro gyakuumanga ebisolo by'omu nsiko empisa z'ebika zaalungamyanga enkozesa y'obugagga obwekusifu emizizo gyayamba nnyo kukuuma ennyanja emiga n'entobazi banyerwe ne bassebo n'olwaleero enkola zino zikyali za mugaso nnyo kukurabirira obutonde bw'ensi olw'obuyinza n'amaanyi g'obwakabaka bwa Buganda mu bantu obwannannyini ttaka mu bwakabaka n'enkola y'okukunga abantu